exclusive from MalawiChoose.com, another one.
Pena nyengo zisafika posa utsa, posa tikomera kufika posi funsa mafuso, ochuluka kuposa mayangu. Kudiko de ambuye muliko, kudiko mazaine mukusamala, uwerenga Bible azindikiri. Tikukala ntsiko lawe, mbale, sipa kwatu bale, chili nako kwatu. Chuluka, komanda siwa kuti siku ngopeleka kutenga kuti
Sikwatu weni
Kondo, jala, kukilana, sonsa zinjani
Sikwatu weni
Osi kuchitika mitewu, antukumango fangati na shuku za chitopa
Chichami
Komandizo sunsesi so wawaso yamba Pamene pata kuberekani inu unsauso Natsa kupani ndianka mitundu yonsa Atsada nananu kipeje tsinalana Ipo kumwebo ambiri atsa kumura Natsa perekana wina ninsake Ipo aneniruna mambiri atsa uka Natsa sokele tanu ambiri Ipo chifuka jakuchuluka Wabusa elusika chikundano janta unyenji jisasira Koma iye Wabulimbigira chilimbigira kufikira chitsirisi Yemweyo atsa pomu Iba utenga wabu inotari kita siko lonsi na bansu Kale mboni wanta mitundu yonsi Iba mwepo jisirizi
Lawe niye Lawe niye
Lawe
Siko linosi
Chikimba duta mwe
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.